Waa Yohaanaatti mul'isan boqot tokko.
Tunini waa Waaqi Yesuus Kiristoos mul'isa. Akki inni waan dhiyoota hojjettu Waaqa agarsiisa. Kiristoonii maleekaa ofii Yohaanaatti ergee waan kan beesisa. Yohaananii yaa waan argi cufin. Kunini dhaamsa isaa ka waan dubbii Waaqatiifi dhuga Yesuus Kiristoos mul'isim. Namni dubbii fagantan soomu eebba argata. Namni caqasee waan keessatti xaafan guutulleen eebba argata. Wanti akkanaatiifi hojjaa wanti kun hin taatu yaa dhiyaatti.
Ani Yohaananii gargumii torbaa talaaf Aasiyaa keessa jirtu waan kan xaafa. Waaqi haam jiruufi ka durii illee jiru. Ammallee ka egerillee jiruufi lubbuu torbaan ta barcuma isaa durte teettu. Yesuus Kiristoos dhugaan dhugeeffatan. Ilmi hangafa ka du'is keessa kaasan. Kaayyuu ayyoota laftana eebbaaf nagaa isanii kennin. Inni nu jaalata. Ammallee dhiiguufiitiin dab keessa nu baase. Qaallolee ayyuum Waaqaa taabba isaati yoo jettu nu tolche. Gar isaa guddinnaa fi jabeenni haa ta'u. Ammaaf egerillee. Aamiin. Mee ilaali. Inni duumas keessa dhufuu jira. Nami cuftiis arga. Jari durii is waraanilleen. Gochiti laf cufa marroo isaatiif booti. Akkasum taatu. Aamiin. Aabbo Waaqi guddaa waan jedhu.
Ani Alfaaf Omeega ka am jiruufi ka duriillee jiru. Ammallee ka duranaallee jiru.
Ani Yohaana obboleessa keessani. Yesuus keessa nu gargaaraa fi finnisaatii fi obsa waliin arganna. Waan ani dubbi Waaqatii fi dhugaa Yesuus mul'isu odeesseef laf bisaanii marsanii tapatmo jedhanii keessa jira. Guyyaa aabboo lubbuun isaa na keesseente ani qoonqo guddoo akka magaalata uf duubatti dhagaye. Isii waan jedhe.
Waan ati hin arge taana kitaab keessatti xaafi. Gargumii torbaan tanaa ergi. Ta Efesoo, ta Simirna, ta Pergaamoo, ta Tiyaatiira, ta Sardi, ta Filadelfiyaa, ta Laodikiyaalle.
Jennaan ani hin gargale. Akka qoonqoo naan dubbatti argu. Gargallaanii ani waan ibseen irra ejaanjii torba ta warqii arga. Jidduu ibse suni keessa waan akka nama jira tokkotti ejja. Ubbaarii isaa miilga. Qomisaa gubbaatti waya warqiitti maraa qaba. Rifeensi mataa isaa akkuma booftaa addaate adii akkaama. Ilti isaallee akka ibidda bobeette. Miili isaa akka sibiila bassanii qulqulleessanii ibsa. Qoonqoon isaa akkuma galaanaa dibbifa. Inni urjii torba harki mirgicha qaba. Aflammee diqar qabdutti afaan isaa keessa jira. Fuulli isaa akka aduu guyyaa guddaa ibsa. Isa arginaanii ani miilli isaatti jige akkuma waan du'e ta'e. Ammoo inni harki mirgicha narkaa'ee waan naan jedhe.
Hin sodaatin ani ka garaatii fi ka eegeeti ani ka jiru. Durii la du'e ammoo am haga giriilleen jira. Fura du'iisaatiif ka awwaalallee harkaa qaba. Du'u waan argitu kan ta'aafi waan am jiraatiif ka egerta haallee. Wanti mama ta urjii torbaan ati mirgi kiyya gartuufi ta isse torbaanillee tana. Urjiin torbaan sun malaayika gumii torbaa. Ibseen torbaan sunilleen gumii torba.
Waa Yohaanaatti mul'isan boqot lama.
Gar malaayika gumii Efesoo waan kan ta'an tunin dubbina murjii torba harki mirgicha qabuu fi ka jidduu ibsee warqii torbaanii dedeemu.
Ani waan ati hin tolchiti hin beeka. Akka ati guddo hojjatti hin beeka. Ammallee akka ati guddo obsitellee hin beeka. Akka ati dandeette warra baay'ee hin obsin hin beeka. Ammallee akka ati warra ergattuuf hin jedhu ammoo ergattu hin ta'in ilaalte akka warri kiyyiin agartellee hin beeka. Ati obsi qabda yoo marru maqaa kiyyaatiif guddoo gaa argatte ammoo yaafu jibbaachuu didde. Ammoo wanti ani si quufuu didde tana ati akka durii nan jaalattu. akgurdo jitt qabad dadra debi wanti rihojjat hujjat yoda dadra debu bad ani ufet irsetante fulai siti fuda amma fulatan gomta hujiwar nikolai jedani akumani jitt atlen jibita
nami gurqab walubungu minjetu adagaw
namdab sam ani mila mujirena ka oblu wada ke sabaw nya chisa
gar malaika gumis mirna wan kantaf tunin dubinam qaratifi kaeget nam duwe khai
ipu fi yumta tein beka amat mudda dureti an dar tajari yaudi intai ka ammo yaudi ufi jedu tun jedu in beka warri gumi shetanati gargalufu in sodatini chakasi shetani isani gari binina sakes buse isani lalata hak bulti kudani dibattani gargaltani hak dotut nam ube fatantai dub anin ebaf jrem si kenna
nami gurqabu walubungu minje tadagayu
nami darsatu du islam besoti ingargalu
gar malaika gumi pergamo wan kantaf tunini dubinam aflameti arqabd qabu
ani fulati tetin beka fula barcuma gudin shetanati ati maqati jabesite qabate gaf antipa kabuddo naduge fula shetani tau ijesanille ati duge facha naduge fat illakimne amma wan dikotok challa fiqufu dabe namag tokko kabarsisa baluma guliya qabda inni balaki aki jole israeli gufatis barsise ammalle sagale wan arkam bocani basani nyatani akshar tom deman akum sun nam barsisa war nikolae guliya qabda dadra debi yos yokan ani durise sidufe war sun sherti afanki kes jirtun hada
nabi gurqabu walubungu minje tadagayu namdabsatu ani sagale manna jedani tadosani kennaf
ammalle cabbiadi tamaqa haris rataafan kana margat male nabi dibini ben kennaf
gar malaika teatira wan kantafi tunin dubil muaqa hailti akibida bobet kamilisa aksibil kukulesani billiku
ani wana tintolchitin beka jalalaf dube fachaf ujif obskan kein beka ammalle ak ujin tante thayege thakara irjultin beka ammo wanti ani sikufu ditan dubiniti yezbeli jedan taragwaqa ujinjet obsita isi hojjatuti ak warri uji sharmutoma tolche sagale wanar kambochan basa nyat barsifte akasin ballesite ani guyya qabe akisin dabiradebi ammo isin sharbuton su iradebu ditte tanaf ani sire gubba isi busa achi isi jarisi wali sharbut gargalta yo warri uji isi wali tot tan iradebu bad ani di jolle isille taefita dub gumin chufti akkani herrega karana maju ilalu barati ammalle ani isani chuf ujite sangul wo isani kenna ammo isani kan tiatira kes kabarsi saham tu tangul inde johan wan namigari badi shetana jedu barati ani badi bi isani rinkar ammo wan arka qabdan tu jabesa hagani dufut namtar sata ujite agmo metochu ani jaben gochufan fidan kennaf jaben ani abr rargat inni ule sibilati warfida dub akum okoto faraja chapsan gargan warcha chapsa ammalle ani bakast bari warrafenna
nami gurqabu walubungu minjetu adagay
wa yoanat mulisan boqot sadi
gar malaika gumi sarti wan kantaf tunin dubinama lubu waqa torba urji torba arkaqabu
ani waanatin tolchitu in beeka ati maqanam jiru qabda amola dote tanafkai waanaf jabees ato cuftin duin ani nakujin tante waaki durat qitein tayin yaarge barsiisa ati gardagete fudate qabad jabeesi dabirra deebi yuatin kaudite ani nakhatu sidufa ati hojjani dufulen beetu ammo isan namigari kasardi waya keesanin turesine isan waya adi keeyatani nawali yaatani wontisun ya isani malte namdabsatu waya kan adi ujisanifi ammale maqaisa kitab jirena keesa imballe abofi malaikaisa durat akwari namki yaadi dese ima
namigur qabu walubungu minjetu hadagayu
gar malaika gumi Philadelphia wan kantafi tunin dubina qulqullotifi khaduga khafura daudi arkaqabu hayo inibane namito kollen dandae inchumne yohaliyo inichufe namito kollen dandae inbanne
ani wanatun tochi tumbeka akka tungutto jabe ninkam amo barsisa tijgul demte magaki immorman inbeka ani yabalbal nami tokollen dandae inchum siibane chakasi gumi sheetana ta tijibde gosiyawutu tijet sul ani sidura jise ak worri sigudu tolcha worri tufti akkani sijala inbeka waanati akkani opsi inje opsi tef ani ngargal lafchufa dufe nam lafchufa ilalat durasi baasa ani dio tudufa waanar kakabdu jabes akkani tokolle waanati dabsate argad sirrainan nam dabsatu ani utuba man waati ya tolcha inni hagdiru keesain bau maqa waati ya tifi maqa dir waati ya le Yerusalemu haareti taguba fula waati ya tiba isirra taafa anille maqa tu haara irra taafada
namigur qabu walubungu munjetu adagayo
gar malaika gumila odikia wakanta tunintubi amin jedu inni kaduge fatanifi kadugat waaki waanchuf isaan uume
ani waanatin tolchitin beeka akkatin oowwin yokaan hin qabbanoomnin beeka yoo silaatin tokkugul baate guddo feda ammo waanatin biqum tokkugulluutuuf in oowwitu yokaan hin qabbanooftu anin afaan keessa sibuufachu feda ati anin dureessa waanchuf hin qabu fiin jette ammo ati ak gargalaaf dhiphuu qabdu ufingar ati hiyyeessa qulla deemta lafingartu tanaaf anin si gorsa worqi qulloonarra bitad akku dureestaat booftalle bitad akku yiifatte qulla tante dhossit qorsilaalle bitad ak lafgartu ani nam jaalalchuf gorset gargalcha jabaadhu dafan keerra deemi cagasi ani balbal durete dadau jira yo nami qonqoti dagaye naabane ani tolseene iswali nyada inille nawali nyata nam darsatu ani datutu barcuma kiyirte sisa akum ani darsatu amma abo wali barcuma isa kagudinna irtaw
nami gurqabu walubungu minjetu adagai
wa yoanat mulisan Bokota furi Egi wankanani milladde Balbal gubba tabanam targ Onkonak magalata jirtu Takara isi nandubbatu Dagay wanjet
Armu gubba khot Wanegi tanata siya garsisa
Marro tokotu Lubbu wakana sente Ol millannam barkuma guddinna toko Khanamir ta gubba targ Fuli isa akumdaka Dala chafi dima ifs. Ammale dawatu barkuma suni ule waka takwani dotatu fakatu jir. Dawatu barkuma suni barkuma didami afuri ibi tijir. Ammale barkuma sun gubba jarole didami afuri tawaya adi uyifate surre ayuma marate tijir. Barkuma gudina sun kesa angasufi iyanaf mandi sumba. ammalle barcuma duralle ifse torba daibiddat boba tunini lubuwa qator barcuma sun duralle waanak galan dawiti habibilika tijir ammalle daatu barcuma suni gamcufa walubu qaba afuri tijir khayil durafi duballe qab wonti suni khaqara nyenci fakkat khalameso yabiyeloni fakkat khasadeso fulak ful namajir qabdi khafreso risabaris fakkat wonti lubu qaba sun cufti holja qabdi ala afresalle il qabdi alkani guyasir billakiftu
qulqullo 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 abba wa gudda khaduriji khamalleji khaygerilleji
jete sirbite yo wonti lubu qaba afrani sirbu guddinati fi khawulfinati fi khagalata nam barcuma guddinna gubbatau ka agegeritau sirbi jarolen diddami afuritani nam barcuma guddinna gubbata khan duratti jidde is guddif surre ayumatani is duratti jissani wanjere
abbo fuakhen atin guddinna fi ulfinna fi jaben nargachu malte atwanchu fumte fedite eti wanti chufti umamte jiren nargatti jedani
Waa Yo'aanat mul'isan boqot shani anini arkanan barcuma guddinna gubbataa ukhaan keessatti waraqatoko khaduraafi duuballee xaafani khabeesis torbaani cufan arg malaayika guddotoko taqonqo guddooni
ent beesis cabse waraqatan baroomar
jettu dhagaye ammo gubbaafi lafaafi lafjal keessalleetti nam waraqat sumbane keessilaal dhabani anin guddo boe Waan nam waraqat sumbane kees ilaal dhabaniif jennaan jaarsi tokko waan naan jedhe
hin booyini ilaali nyeenchi kos Yuudaa kadhaloota Daawudii yadabsate inni beesiis torbaani cabse waraqat banuu hin danda'a
jennaan anin ilme oolaa ta jidduu barcuma guddinna ejjite arge ta waan lubbuu qaba afraniifi jaaroleen marsite Ilmeen oolaa waan ijjeessan fakkaatti gaaf torbaa fi il torba qabdi isiillee lubbuu waaqa torbaanii talaaf cufatti ergan ilmeen oolaa ta'an dhaqxe waraqata arki mirga nam barcuma guddinna gubbataa keessa fuute isiin akkas tolchinaanii wanti lubbuu qaba afran kaanii fi jaarroleen 24 ta'anii ilmee oolaa duratti jedhe warri cuftii kiraarii fi Qori hixaana ta kadhacha gumii waaqaa harkaa qaba. Sirba haaraa sirbanii waan jedhan.
Akki ate waraqat fudhattee beessis isii cabsitee sii malte. Wanti akkanaatii fi sii ijjeessanii. Atin duteetiin nam waaqa bittee gos cufaa fi afaan cufaa fi laf cufees ati yaa iyyoota fi qaallolee warra tolchite. Akka waaqa heennaa hojjetanii laffidan.
Ammalle ani millannaani malaayika kunkii eduu dhagan ta akka kunkii kunkii barcuma guddinnaatii fi waan lubbuu qaba afranii fi jaarroolee marsite qoonqo guddoon sirbite waan jedhe
ilmeen ooraa ta ijjeesan jabeennaaf turoomaaf aroomaaf irreef ulfinnaaf guddinnaaf faaruu argachuu malte
jennaan anini waan gubbaa jiraati fi halaaf jiraati fi Kalaaf jal jiraati fi habisaan kees jiraalle waan laftan kees jira cufa fasirbaa dhagaye.
Gar nam barcummaa guddinna gubbaa taa'uu fi gar ilme hoolaa faaruuf guddinnaa fi ulfinnaa fi jabeenni haa ta'u hagi geeri.
Jedhani wanti lubbuu qaba afran kaanii.
Aamiin.
Jette jaarroleen lafatti jiddee waaqa kadhatte. Waa Yo'aanat mul'isan boqot jaa jennaan anin ilme oolaa ta beesis torbaa waraqataan cufan keessa kaqara cabsiita arge jennaan waan lubbuu qaba kaan tokko qoonqo ak mandiisuutiin
kootti
jettu dhagaye anin millannaani farda boror arge namiis yaabbatu guube harka qaba surre ayyumaa kennaniifi inni akka nam dabsatu dabsachuu dhaqe. Ilmee Noolaa ammallee beessis lammeessoo cabsite. Ani waan lubbuu qaba kan ka lammeessoo
kootti
naan jette dhagaye. Fardi dhibiin diimaan dhufe. Namis yaabbatu jabeen inni lola lafattiin dhuf kennaniifi akka nami walii jeesu. Ammallee sheeftii guddoo tokko kennaniifi jennaan ilmee Noolaa beessis sadeessoo cabsite. Ammallee waan lubbuu qaba haani haafreessoo haa.
Kootti.
Naan jettu dhagaye. Ani millannaanii fardi gurraachi tokko arge. Namis yaabbatu waan wayiin biimman harka qaba. Jennaani qoonqo garuu waan lubbuu qaba afranii dhuftu ta'a kan jette dhagaye.
Caasa dargaayyee hojii guyyaa tokkootii baasani. Caasa sadii ka garbuu hojii guyyaa tokkootii baasani. Ammoo dhadhaa fi daadhii yakina
jedhani. Jennaani ilmee Noolaa beessis afreessoo cabsite. Waan lubbuu qaba haafreessoo haa. Naan jettu dhagaye. Ani millannaanii fardi boror tokko arge. Namis yaabbatu maqaan isaa duwwiisa. Fulaanii ekeraan teettulleen isgul deemte. Jabeennaa qooda afreessoo halafa kennaniif akka sheeftii fi beelaa fi dhukkubaa fi bineensa laatiin nan fixa. Jennaan ilmee Noolaa beessis shaneessoo cabsite waan sooriyoo irratti qalan jalatti anini lubbuu warra marroo dubbii waaqaa dubbate is dhugeesse fi ijjeessan arge. Qoonqo guddoon iyyanii waan jedhan.
Waaqa guddaa qulqulloof ka dhugaa ati yoom warra lafaa wallaalitti murte marroo warri nu ijjeesse fi warra gargalchitan.
Nam cufaa wayaa adii kennanii fi diqqoo tokko boqodha jedhaniin ageenni obboleeyyan teessanii fi nam isa waliin hojjetu akka isan ijjeessan sila ijjeessanii guutamutti. Jennaan anin ilmee Oolaa tabeessis ja'eessoo cabsite arge. Lafti guddoo chochoote aduuni akka agoogoo gurraattofte jii akka dhiigaa diimate. Urjiin cuftii gubbaa lafatti jidde akka midhaan odaa yoo bubbeen dhooftu lafatti jigan. Gubbaan akka waraqata dachaasanii badde. Gaara fi lafti jidduu bisaanii keessa jirtu cufti fuula ofiitii deemte. Jennaani ayyoota lafaatii fi jara lafa fiduu fi askartii gugurdoo fi dureeyyii fi warra gugurdaa fi nami cufti tisseef balchaalleni god gaara jalatti dheetti. Gaarrenii fi dhakaayyee yaamanii waan jedha.
Nurratti jiga. Ila nan barcuma hayyumaa gubbaa taa'u dallansuu ilmee Oolaa duraa nu dhoosu. Wanti akkanaatiif guyyaan guddaa warra dallaan ayyaa dhufe eentu danda'ee ture
jedhani. Waan Yohaanaatti mul'isan boqot torba. Eegi waan kana ani malaayikaa afurii taqot lafa afranii ejjita arge. Ta bubbee afranii lafirra dhoowwartu akka bubbeen tokkolleeni lafaa fi galaan yookaan mukatti hin bubbine. Ani malaayikaa dhibii sagaril boruuti dhuftu ta beessisa waaqa jiru harka qabdu arge. Isiin qoonqo guddoonii malaayikaa afranii ta waaqi jabeenna lafaa fi galaana balleessitu kenneef ta ayyaamne. Malaayikaa waan jetteen.
Haqni hojjettu waaqa keenna beessisa adda gubbaa kennutti lafaaf galaanaaf muka hin tuqin.
Jennaanii enna nam beessis waaqa adda gubbaa qabuunatti himan. Gosa Israa'elii cuf keessa nam hunkii 144.
Gochitii Yuudaa hunkii 12 nami beessis qabu. Gochitii Ruubeenii hunkii 12. Gochitii Gaddii hunkii 12. Gochitii Asheerii hunkii 12. Gochitii Naftaalii hunkii 12. Gochitii Manaasee hunkii 12. Gochitii Simiyoonii hunkii 12. Gochitii Laawii kunki kudani lamat. Gochiti Sakari, kunki kudani lamat. Gochiti Zabiloni, kunki kudani lamat. Gochiti Yusufu, kunki kudani lamat. Gochiti Benjamini, kunki kudani lamat.
Egi wan kana ani millade guminam guddo argi. Nami tokkolleen danda'enam sun cufineet. Gumii suni laf cufa, gos cufa, afaan cuf keessa baate. Barcuma guddaa fi ilme oolaa dure jaanjatte, woya adaadi keeyyatte, dame qoonee harkatti qabatte. Qoonqo guddoon iyyani waan jedha.
Baafamii gar waaqa keennaa ha barcuma guddinnaa gubbaa taa'u gar ilme oolaati.
Malaayikaan cuftii barcuma guddinnaatiif jaarroleef waan lubbuu qaba afran kaan marsite. Barcuma guddinnaa duratti jidde waaqa guddifte waan jedhe.
Aamiin. Faaruuf, guddinnaaf, qaroomaaf, galataaf, ulfinnaaf, jabeennaaf, umnitiita waaqa keennatti ammaaf egeriille. Aamiin.
Jaarsi tokko waan nagaafate.
Warri wayaa daadii qabsuuniini. Eennu warri eessaa dhufe?
Jedhe. Ani waan jedheen ani hin beeku sitti beeka. Inni waan naan jedhe.
Kunini warri nagayaan gargal jala ba'e.
Warri
wayaa miicatee dhiiga hoolaatiin addeeffate. Marra waan kanaatiif halkanii guyyaa barcuma waaqaa dura jaanjanii mana waaqaa keessatti isaa hojjetani. Nam barcuma gubbaa taa'u sunitti warri waliin taa'ee warri qorqorata. Deebi'anii hin dheebotani yookaan hin beela'ani. Aduu fi wanti oowwaa tokkolleen warri hin gubdu. Wanti akkanaatiif ilmeen oolaa ta jidduu barcuma guddinna jirtu warri tissite gar bishaan jireenna geessiti. Duubu waaqii. Imimmaan cufaa ilwarraa irraa haaqa.
Waan Yohaanaatti mul'isan boqota 8 ilmeen oolaa beessis torbeessoo cabsinaani wonniti cuftii gubbaa caqalli jettee callifte agnuusaa jennaan ani malaayika torbaani ta waaqa dure jaanjita arge. Magaalaatti torba warraa kennan malaayikaani eelee ixaana ta warqii harka qabdu dhufte. Fula waan sooriyoo irratti qalanii ejjatte. Ixaan hedduu itti kennan. Akki siinii kadhacha warra waaqatii darte ammallee waan sooriyoo irratti qalanii ta barcuma guddinna dura ejjitu dur heetu. Haarii ixaan aarsanii kadhacha jar qulqulloo waliin ol deeme. Harka malaayika fuul waaqaa dur ejjitu keessa. Jennaan malaayikaa waan ixaana itti aarsan fuute ibidda. Fula waan sooriyoo irratti qalanii naxxee labbuufte. Man diisuu fi iyyanti laf dhufte gubbaan hangaate lafti chochoote. Jennaanii malaayikaan torbaanii ta magaalaa torba harka qabdu kurfoofte akka dhooftu. Malaayikaan qara magaalaa tufi dhoofte. Bokkaa dhagaa roobuu fi ibiddi fadhiiga wal keessa makame lafatti jiga. Qoodisa deessoo ka lafa gubate. Qoodii sadeessoo hamukaalleen gubate. Buuyyoo dooti cuf guban. Jennaan malaayikaan lammeessoo magaalaa tufi dhoofe. Waan guddoo gaar guddaa ibiddi irra boba fakkaatu galaan keessa buusa. Qoodii sadii habisaanii galaan dhiiga ta'e. Qoodii sadeessoo hawaan bisaan keessa jira cufti raawwate. Qoodii sadeessoo ha oboloo bisaan keessa jirtu balleessa. Jennaan malaayikaan sadeessoo magaalaa tufi dhoofe. Urjiin guddoon taakkibsee bobeettu gubbaa gadi buute. Qoodi sadeessoo ha galaanaatiif ha maddoo irri buute. Maqaan urjii suni hadha. Qoodi sadeessoo ha bisaanii hadhaa'e nami hedduuni ha bisaan sun dhug raawwate. Waan guddoo hadhaa'ani. Jennaan malaayikaan afreessoo magaalaa tufi dhoofe. Qoodi sadeessoo ha ji'aatiif ha urjiillee wadhaan. Duub akkanaan qoodi sadeessoo ha waan kan sadeeni ibsedha. Qoodi sadeessoo ha guyyaatiif ha halkaniillee ibsuudha. Ani millannaani risa fago barris argi hakon ko gudoniye
gargala gargala gargal guddat lafrufa hoja malekan sadeni tani magalatu fi dof
jedu dagaye wa yoanat mulisan bokot sagali jenna malaika shaneso magalatu fi dof anin urji gubba lafat gadbut argi fura bolik ile itrennan urjin tam bolik ile tam bante ari ak ar bolla ibidda gudda khesayay marro ar sunitifi aduf killen sidukanay awanisi ar khan kesa lafat bafat jabenna ak qanjibu khennanif buyofi mukhafi wando tata to kolle intukina ammonan besis waqa addain qamne balle sajedani awanisani namini jesina ammo agjishani cufa nam gargalcha jedani awanisi khani akyo qanjibu nam cinintu nam dukubsitu nam dukubsa jishana suni jari sunini dubarbada ammo inargata dufedani ammo doti warbaqa awanisi akfardo lola hurfoftejir matayra wanaka surre ayumata warqiqab fuli warra akful namajir rifensi warra akrifens nadenijira ilka warra akilka nyenchajira qomti warra wanaka wonte sibila qab iyanti hol warra akiyana fardo lola ayatujir inni ege ak qanjibu tanama cinin qab inni ege tanani jaben ak jishani cuf namani gargalchan qab ayu wormo wat qaban inni malaika bolqile sun qorqora maqanisa afan ibraniyatini abadoni afan grikitini apolioni akas jechani khawaballes jechu
gargali qaraya obbay eki wan kana gargallam ibit hafe
jinnam malaika anjayeso magalatu fido anin qonqo tok dagay isin fula wan sorio irat qalani taworqi tawaqa durejitu duft qonqontani wa malaika jayeso ta magalata arka qabduunjet
malaika afram fula galan efrati jedani tidani gadlakis
duba malaika afrani tan gadlakisan marro ojjatanaf guya khanaf ji khanaf ganna khan isi hurfesani ak qod sadeso khanam lafafit ennam dula khafardayau nat imnani milioni diplomat objuresa anin fardole fi nam isi irtatau ark worri wonte ak bidabo betka taka dok bule taamalle dalato mata fardole akamata nyenchaji afa worrahesa ibidafi arafi qanqeya qod sadeso hanam lafa gargali hun sadenu balles ibidafi arafi qanqe nafa fardole khesayat jabeni fardole afanif egeisi khesji ege worra akbofajirti mata qabt egetanani nam lafa balles نامي لفات افخاني خغار غالي خونين اني جيسيني وان ارك افيتيني ميد افتاني خان ارى اندابين جنيفي وان اركان بوچاني خوركيفي قرسيفي سلدقافي دخافي مخاميد اساني خدانداي لفنگر خووما انداندي خدانداي انديم خداتشو اللاكي اجيچا في فالفالا في الگالوما في انتولچا tokolle raindebi wa yoanat mulisan bokot kudani jennan ani malaika guddo dibi taguba gadbu utar isin dumas akwaya khayate ule wa qamata tmammar fuli isi akaduj mili isi akutuba ibidaj murakat dikka banis qab toko arkaqar mil isi mirgicha galan gubba khayyat bitacha lafgoddu gubba khayyat qonqo guddo lallabde ta'ak itasunyencha egi isin lallabde mandisun torbani onko gudon dubat akumori dubateni anin tafufel ammo anin onko gubabate ta
wamman disun torban je tdossi intafin
je tudagae jinnam malaikan anini galana fi lafgoddu gubae je argetani ark mirgaul fudate maqa waqa kha ag egerijiruf kha gubbaf wan kes jira cuf ume lafafi wan kes jira cufafi galana fi wan kes jira cufalle umen kahat malaika wanje
amma chunti kunini itdebite enturt yo malaikan torbeso magalatu fido waqe regu fi kha ossaningu akuminyo jattu fi ragotat odis
jinnan qonqon aningubba dagae ammalle nan dubbate wanji
beni daki waraqat bani iskabu ka hark malaika galana flaf kubbay jit kes jir irrafud
anini gar malaika tani dake waraqat diqa khan na khen jede isi wan nanjet
fudat dunyat gara khan ke khesati nadoft ammo afan kesat akdamami oft
ani waraqat diqa khan irrafude nyad afan ki khesat akdamma miyae ammo egi ani likimse gara khesati natahadda jannani wan nanjedan
ammalle damswaqa khagosedutif lafedutif afanedutif hayot chufa odesu malte
wa yoanat mulisan boqot kudani toko jinnan ule woyin bi manat khennani wan jedan
kai man waqatif wan soore irat qalani bimmi jarke sakara chufa eti ammo chicha man waqa al dundu mindain isiya gosti bi kennani akwari dirgul kullo ji afurta milama irre janja anini dugatiya la merga isin charke uyivate kuya kunki dokotif diplomatif jaatama daam suwaqa odesit jedan
dugal lama suni mukhejer salamani fi if selaman taful abala fadure janji yona mi wartu qufedu ibidi afa worra khesabae nyap worra balles akanaani nam wartu qufechu fi jesan worri jaben bokado qaba akka gorri daam suwaqa dubbatu bokayin bun jabena maddo bisani cufa dig tolchanin qaban ammalle jabeen gargal gos cufa ojja fedan cufa lafaan dufaniin qabani yo warri dhaamsu fi obbaafate bineensi boolla qile keessa gad ba'u worraadha dabsatetti jeesa reefi worra hara dirguddaa kees ciciis fula abba worra mukat fannisan maqaan akeeka kadir suni yaamani sodoma yookaan misri nami gos cufa khalaf cufa khaafaan cufa guyya sadii fi nusa reeforra ilaale awwaalu dhow nami laf cufa marro duyis jar khallamaanitiif gammade jil tolfate wa woli erge waan raagi sullamaani qargaargal guddaa lafatti hin dhufe eegi guyya sadiif nusa afuuri jireenna gar waaqati dhufe war seene ol kakkaane nami warra argi cufti guddoo sodaate jennaan raagooti lamaan qoonqo guddoota gubbaa
armukota
worranjetu dagete akumnyaabi worra ilaluni khani dumas khes gubbat galani ojjasuni lafti chochote qod hudaneso khadira obbasani nami kunki torba lafti chochonan rawate nami afsodate jaben waqa khagubba farsi
gargali lammeso ya hobbay ammo ila gargali sadeso fujira
jinnan malaikaan torbeso magalatu fidofte qonqon guddon gubbaabaate waanjet
jabeenni lafan fidan amka abbo kennatif ka kristo isaati inni agegeri fida
jinnan jaaroleen diddami afuri tabarcuma guddin waaqa durteetu fuul durat jidde lafa gogombifamte waakkadhate waanjet
abbo waaq gudda amma afduru ille jiru nu galat si deebimna waan atin jabeen kankee agarsiifte finni lafa itti keeyyatteef warri waaqin beenne yadallane ambo dalla suntante yadufte hojja wardu qoranille ammalle hojjani hojjatu tante ragotafi nam cufa dikaf guddalle nam si sodat cuf galat kennanif yadufte yoinam laf balles balles sayagai
manwa qaha gubbajir banani sanduq odlaqi sakhani manwa qaha satargan rub angasufi dibbe safi ukes mandisu tifi chochoiti lafati fi bokeni dakharob wa yoanat mulisan bokotu kudani lama akhekhi jaban gubbabai niti toko tadu yifate jimilu fi jala qabdut jira matani si surre ayuma taurji kudani lama qaba garach qabdi gargal dalatini cinin fatete te botte akhekhi dibilen gubbabai jawedim tu guddotoko tamata torbafi gaf kudan qabdu jira ammalle matajuf gubba surre qabdi ege ufitini od sadeso gaurji cufa gubba gurte lafati jisi jawentani niti dikuma indalintan dure jide akil meisi yoda latinyan jennan nitintani ilmidete agos cufa ule sibila timmoal ammo daim khan dura butani fula barcuma guddin waqa geesan nitin gar lafga moji bagate fula waqi si midase akka chit orporatani agguya kunki tokoti diblama abjatama jennan loli gubbat bay mikaeli fi malaika nisa jawetani wolati jaweleni malaika ufiti wolati ammo jawwe dabsatani isi malaika isi gubbata udowan jawwe guddotani gadgatani isini suni bofduri khan ka sheitana yokan jinni jedani kalaf cufso isafi malaika isa cuf lafat gata jennana nin konko guddota akkan jettida gal
amma bafami waqa ya yuduf waqiya irre ufi akkayu garsis Kristo nisa ya jabenu fi gartise wanti akkanati fi namo boleyante nimatu ka alkani guya waqdu reje worrimatu lagubba gadgatani boleyante igilme olati fi uga worri odesuni istapsate worri kurfojira akjirenu fi basedu tanaf gammada gubba fi worri achi taulen ammo gargala lafaf galanat wanti akkanati fi sheitani ya siti dufe ya dallane innim beka akka ojjanisa obbaugete
jawentan akububa gadgatan arginani nitil midetetan gusti nitintani horrisa gugurdalam khennanifi akisini lafgamojit bakate gan sadifi nusa achitete achitu qorqoratan akisini hadis bofsuni durabat jennan jaweni bisan akka galana afan ufi khesayafte niti tan gusti akka lolani isi fuda ammo lafti niti qarqarte afan bante bisan afan jawwe khesaya khani cufli kimsi tanaf jawwe niti dallante daloti si adudat worser waqa gulde mufi haduga yeso mullise duge fat cuf dub jawwe entani afan galana ejji Waayyo aanat mullisan Bokot kudani sadi Jennan anini binestoko Hagalan khesabaw arg Gaf kudani fi matatorb qaba Gaf chufirra surre ayyumati jira Mata chufirrati matama matafa Binesi suni ak eramsa jira Mili isa ak mil gorjama jira Afan isa ak kafan nyencha jira Jawwentani jabenna fi guddinna fi umnu fijuf binesuni khenni madan binesuni toko madaguddo amtu qaba ammo madan ta alla fayite lafti cufti mamte binesan guliyat nami cufti jawwe guddize wan inni jaben nu fijuf binesani khenni binesalle guddizani khadatani wan jedan
ent ak bines kanadir ent dande ishal
binesana jaben khennani akka bars amadubbat ammalle jaben ji afurtami lama khennanifi inni waqafi maqa waqatifi fula inni taufi warru gubbata awulle abaare. Akkinni jar waaq adhe dabsatu jedhani ammalle jabeenni ni gosaafi afaanifi laf cufaan dabsat kennaniif nami laf jir cufti is guddise. Akkas jechaani nam cufa ka maqa isa ato lafti hin uumamini kitaab jireenna ta ilme oolaa ta ijjeesan keessatti hin xaafin jecha.
Yoo gurru dhageettanii hin qabaattani caqasa.
Nam qabuu fedhanii hin qabani, nam sheeftinii ijjeesuu fedhanii hin ijjeesani. Warri waaqaa obsaa fi dhugeeffacha qabaachuu male. Jennaan ani bineensa dhibi halaf keessa bahe arge. Inni gaaf lama ka akka gaaf ilme oolaa jir qaba. Ammallee akka jawwee dubbata. Ammallee jabeen bineensi qara qabu cufa fuula isaa duratti garsiisa. Inni lafaa fi waan isi keessa jira cufa bineensa qara kadhachiisa. Hamadaan amtuun ta'an fayyada. Bineensi lammeessoo kunini waamama hedduu tolche. Ibiddu gubbaa lafatti baase fuul nam cufa duratti. Nam laf cuf keessa taa'u waamama ka inni fuul bineensa qara duratti tolcheeni sossobe. Bineensi kaanii nam laf cufaatini akeek bineensa sheeftini waraanani ammoo hin du'in kaan fakkaatu midhaasaa guddisa jedhe. Ammallee bineensa lammeessoo kaan jedhani akka akeek bineensa qara kaanii afur jireenna itti gu'u akka akeekii kaanii dubbate nam isin guddimni cufa ijjeesu. Bineensi kaan nam cufa diqqaaf guddaalle dureessa fiyyeessalle tisseef balchaalle. Beessis harki mirgichaa fi addu gubbaa keeyyachiise. Nami tokkolleen danda'e woma hin gurguru yookaan hin bitatu yoo akeek kan qabaate male. Akeekii suni maqa bineensa yookaan akeek inni maqa isaati. Wanti kuni qaroom feeti. Nami qalbii qabu cufti waan inni suni hawubatu. Inni suni maqa namaati.
Inni isii 666.
Waa'ee Yohaanaatti mul'isan boqot 14. Jennaani anini millannaani ilme oolaa tagaar siyooni jedhan gubbaa ejjiitti arge. Isu waliini namkuunkii 144 jira. Ha maqa isaatii fi maqa abbaa isa addu gubbaa qaba. Jennaan anin qoonqoo akka bisaan gooddoo irra gadi bu'anii gubbaa dhaga'e ta'a akka mandiisuu jiru. Qoonqoon anin dhaga'e akka qoonqoo hirarii jiru. Warri suni barcuma guddinnaatii fi waan lubbuu qaba afranii fi jaarroleetti fuul deeffate sirbaara sirbe kan nami tokkolleen danda'e hin beenne warra male. Nami laf keessa jiru ka baasanii warrum calla. Warri suni nam nadheenini uf hin xureessini ka takka nadheen hin fuudhin. Fula ilmeen oolaa deemtu cufa gul deeman. Yaa nama lafa cuf keessa warra baasan. Ammallee warri suni warri qara ka waaqa fi ilme oolaatii baasan. Warri takka hin kiyyimne wallaal hin qabu. Jennaan ani malaayika dhibi ta gubbaa barriifti arge. Ta oduu dansa taa gegeri jirtu nam lafa cufatti himtu. Gos cufatti afaan cufaan. Isiin waan qoonqo guddoon jette.
Waaq sodaadha guddisa wanti akkanaatiif. Hojjaan qorsummaa isaa lage waaqa halafaaf gubbaaf galaanaaf maddoo bisaanii cufuun guddisa.
Malaayikaan dhibiin taqarataan gul deemte qoonqoo guddoo waan jette.
Yajjige dirii baabiloonii guddaan inni daadii ufii gos cufa baase macheesse. Daadii hamtu tadharra isa.
Malaayikaan dhibiin tasadeessoo lamaan taan gul deemte waan jette.
Yoo namni tokkolleen bineessaaf akeek isaa kabajan guddise ammallee akeek addaa yookaan harka ofiirraa argate inni daadhii dallansuu waaqaa dhugu ta'atoo illaafisiin muduuni dallansuu isaatti naqan ammallee ibiddaaf qaanqeen fuul malaayikaa qulqulloofi. Ilme hoolaa duratti is gaargalcha. Aarii ibiddi wor gaargalchuu agagarii ol deema. Nam bineessaan akeek isa kadhatuufi habeessis maqaa isaa argatee ofirra qabulleeni boqoti nargat
jari qulqulloni haser waqa gute dugefacha yeso jabesu wan kanopsu male jennana nin qonqo gubabate ta
wan kan taf ayani sana marmaach uji abbo kesaddu
jet dagaye lubu wanjet
ugu akas warisun uji jaddu irabo kota wan uji warra wargul demtu
anin millannani dumas adi kanami ilmna mafakat gubata ark innisur reworki mata qaba amalle amtu qarqab darka qaba malaika dibin man waqa khesabate nam dumas gubata qonqo guddo yamte wan jete
amtu tatefudaddu am ojana man yajugete midaya yubil chatani muransgani
jennani namidu masgubata khani amtu fifudate ame akanani midalla fa amani jennan malaikan dibini man waqa khagubba khesabate isillen amtu qarqabdu arka qabdi malaikan dibini taybidda qorqoratu fulawa sorio irat qalani gadufte isin qonqo guddo malaika amtu arka qabdi amte wanjet
hamtu tante lafkeyaddu والتكابي ميدان زبيبو لفغوري وميدان سيبل شاتنيفي
تنافي ملايكان آمتو في فوداتي ميدان زبيبو غور دوبا فلا زبيبو اتجاج عرساني تدلن سواق خيسبو فلان زبيبو اتجاج عرساني مقادرا جرت اجيتي ارسرباني ايجي فلا سوني خيسايا لفرر ارنيسا ملي ابتو كوفي سغالتما امالي تندوما فرغا ديكيلي واي يوانا تمولسان بوكوت كوداني شاني جنانا نيني اخيخوا ماما ديبي غبا ترغ ملايكا توربا تغارغال توربركا قبد تونيني غارغال ايجيتي تنان دلنسو واقا وباتي جنانا نيني وان غالان داويتي فكاتا ارغ هاي بيداني والخيس جر انين امالي وربيني سفي اخيخي ساتفي نمكان اسا لمبا فكاتو دبسات ارك وري فلا غالان داويتي فكاتو اجانج كراري واقي وراخيني اركا قباتا سرب موسى اجتو واقاتي في سربين مي اولا سربو جران
ابو واق بودا ونتياتين تلشي تفتي وامامات Haran kanke kadugat ammalle kajela enut sin sodan abbo enut maka kanke guddin si challat ulkullo
gochiti chufti uftakke si guddifti marro huji kanke taduga kanami chufti arguutifi
egi waan kana anin gubba millannani man waqa khawaron duga hejir ha baniska barge ملايكان توربان تغارغال تورب أركاقب دخي سيات ويا بوفتا أدي وجيفتاني ويا ورقي قومات مراتاني جنا واللوبوغ أبا أفرانكان كيسا توكو قوري توربا تا ورقي دلنسوهاق أماف إغريل جروتين غوتاني توكو توكو ملايكا توربان تخين آريب قدين نافي جابين واقع خي سياو من واقع غوتي Namito kolle man waqa senu daddabe aga gargali turbani ha malaikan turban duften obbaut
wayo anat mulisan boqot kudani ja
jennanani ni qonqo guddo taman waqa khesa malaika turbani dubbat dagaye
bena daka qori turban tadallansu waqa lafat jissa
jet malaikan qaradate ori ufila fatti jiside madan amtuni wor besis binesa ufira qabufi wor akhex isa gudisembat na malaika lameso ori ufi galana tijiside bisan chufti akdi ignam duetan unti galan khes jira chufti rawat na malaika sadeso galana fi maddo bisaniti ori ufi jiside dubdi igtan Ani malaika bisani taakan jetta dagaye
Atini ursumba tolchitan kesatti kadugat, ekul kullo, kab maafdur illejir. Orri diigwar kullo, aragota jisse, tanafatini, yadiigwar obafte. Wa warra male, argachu jirani.
Jinnan aninkonko fulawa sorio irrat kalani, ta.
Abo wa kuta, ursuma tante tadugat.
Jet agaye. Jinnan malaika nafreso koriufi, adu gubat jisi. Dub jedani, akisini owu gudda namgu. Owi namtuf gube, nami maka waka, agargal khanarkaka bu abad. Ammo warrida birra debiye, jabeen isa faartudu. Jinnan malaika shaneso koriufi barjuma guddin bineesat jisi. Guddinni bineesa dukanaye, nami tufti, tukubsade, arrab ufich inini. Marro madafi, tukubsacha ufitifi, waak guba arrabsa. Ammo, ammen ufi raindebini. Jinnan malaika njaeso koriufi, galan efratiti jisite. Galani gogoge, akka yoti mirga khara argate taak. Jinnan anin jinni amtusadi argi. Tarachifaka, ta afan jawetifi, afan binesatifi, afan rag darake sayal. Tuni lubu jinni tawa mamatoji. Lubu tuni sadeni gara ayot laftufayati. Ak ayotana uya jaba kawak buddha ha izati waltiam.
Chakasa, aninakatu gufa. Aya namra fudide, wayafi korporatu. Akulla bikes de deme incher.
Jinnan lubbuun taani fula afaani Ibraaniyaatini Armagedoni jedhanitti ayyootuuf waltu buur. Jinnan malaayikaan torbeeso qoriyuufi qilleensatti jissite. Qoonqoon guddoon barcuma ayyuma kaman waaqa kees jiru keessa baate waan jedhe.
Yaa tolchaan.
Angaasuufi. Iyan nafi, mandisun tufte lafti chocho. Agenam umani takka lafti akani chocho. Chocho iti tunini tufa irramtu. Diribuddani fula saditi gargari dayye. Dir laftuf khes jiru ballesa. Waki dir Babiloni budda kaabate. Dadi mudunu ufi obase. Dadi dallansu isa. Lafti jiddu bisani khes jirtu badde. Garren chufa lafadabani. Dakhan bokeni robuni ka agratili ibtoko guba lafati jige namdoos. Nami chufti waak abare marro taanicha dakha boka ha guba namat gadirobe.
Wa yoana tmullisan. Bokot kudani torba. Jinnan malaika torban kori torban arkakab dghesa tok garhi yudufte waan nanjet.
Kot, akshar muditi kutu gar kacchani, sigar sisa. Isin dir kutda khan, kafan galana yaddu jara. Hayyoti lafan, shar muditi tawoli ammen tolchite, nami lafa chufan, farso ammen nisifan uge machaya.
Lubbun nafute, malaikani laf gammojina gesit. Achit aninniti toko, tabines dima, maka amama irrat taafani gubbate tu arg. Bineesi suni mata torbaa fi gaaf kudhan qaba. Niitii wayaa diimtuu fi daalatti uwwifatte mi warqiiti fi dhaqa mimmidhaaga fi dooqa naqatte. Muduun warqii ta waan xurii qaba qabduu fi ta xurii algaloom isii qabdu arka qabdi. Addisii gubbaa maqa waan dhossa irratti xaafan.
Babiloonii guddoo haadha sharmuuxaaf xurii laf kees jirti cuf jedhame.
Anin akniitini dhiigu warra waaqatiifi hawarri yeesso dhugeeffate hafit aniini machoof targe. Isi arginaani anin guddo maadeeffadhe. Malaayikaa waan naan jette.
Maaf maadeeffadhe? Anini waan dhossaa sadiitiitiifi waan bineensi isii baatu kan mata torbaaf gaaf kudhan qabu sitti hime. Bineensi ati agarsuuni durii hin jirre. Ammoo ammi hin jirre. Dukkun bool keessa hin bayin. Akka balleessa. Namni laf kees jiru kan maqaa warraa ata laftii hin uumaminu kitaaba jireenya keessatti hin xaafini yoo bineensuun ilaalanii dhimma adeeffatan. Wanti akkanaatiif inni durii hin jira ammoo hin jiru egeriin mul'ata. Wanti kun inni qalbii fi bacha feetu. Mataan torbaanii gaarreen torbaan kaniitiin kubbateettu. Ammallee mataan suni hayyoo torba. Shan yaayyuu hayyummaa dhaqatu. Tokko ammallee mo'uu jiru. Tokko hin dhufu. Yoo dhufe diqqoo tokko calla taa'uu mala. Bineensi durii jiru ka'an hin jirre hayyuu saddeettisootti. Ka torbaan kaan kee jiru ammoo ka'ee deemu akka balleessa. Gaafii kudhanii ka ati dhagartee hayyoota kudhan ammallee mo'atiin. Ammoo tajaabeennaa mo'achuuni bineensi waliin haga sa'a tokko itti kennan. Warri kun cuftee herreegta akka qaba akka humnaa fi jabeennuu fi cufa bineensuun ni kennan. Ilma hoolaa hin dhala. Ammoo ilmi hoolaatii fi jari dhugaa ka'is buli'aawu. Ka'isiin fo'attee yaamte wardabsata. Waan isiin guddoo abbootii cufaatii fi hayyuu hayyoota cuf taateef.
Malaayikaan ammallee waan naan jette.
Bisaan ati garte kaniitiin gubbateettu gosaaf gumii fi lafaa fi afaanettu gaaf kudhannaan ati gartee fi bineensilleenii sharmootiin taaniin jibba. Waan isiin qabdu cufaa fudhatanii qullaa isii lakkisanii foon isii nyaatan ibiddaan isi guban. Waaqatti fedhii inni fedhu akka tolchan gara warra kee kaaya. Akka warri waan takka ta'e jabeen mo'atuuni bineensa kennu haga dubbiin waaqaa guutamtutti. Niitiin ati garte suni dirguddaa ka hayyoota laf mo'atu.
Waan Yohaanaatti mul'isan. Boqotu 18. Eegi waan kana ani malaayikaa dhibiita gubbaa gad buutar. Isiin jabeen guddaa qabdi lafti cufti midhaagumisiitiin ibsite. Isiin qoonqoo guddoo lallabde waan jette.
Isiin yajitti. Baabiloonin guddoo yajitti. Isiin yaayyuu teessuma sheexanaaf tajinni hamtuu taate. Simpirree namtuun tajibban cufti isi keeggalte. Isiin daadhii ofii gos cufo baafte. Daadhii jabduu tadharraa isii hamtu hayyootii lafaa isii waliin rafte. Daldaltuun lafaa dharra isii hamtuun duroom.
Jennaan ani qoonqoo dhibi ta gubbaa baatee akkan jette dhagaye.
Koota nam kiyya isii bira koota cubbuu isii keessa hin seenina gaargar isii hin qoodatina. Wanti akkanaatii fi dabisii akka gubbaa ga'utti walitti tuulani. Waaqii karaa isii ama hin qaabata. Akkuma isiin isaan tolchite isaanillee isii tolcha. Marroo lama waan isiin baafte baasafi. Farsoo isiin isaan obaafte tamarroo lama irri jabduu muduunu isiitti naqa. Akkuma isiinii guddinnaa fi gammadu ofii kennite isaanillee gargalaa fi ilaaleffacha kennaafi.
Isiin waan
ofiin jedhu.
Ani akkayyitti ta'a. Ani niitii dhiirsii irraa du'eeniti. Ani ilaaleffadhe hin boonu.
Marroo waan kanaatiif gargalii isii cuftii guyyaa tokkisiidha. Dhukkubaa fi laalefachaa fi beeltilleen ibiddaan isii guban. Wanti akkanaatiif aabboo waaqii kan isii qoru guddoo jaba.
Ayyooti laftana isii waliin rafte ammeen tochite aara gubacha isii keessa yaa'u argite bootti. Warri marroo gargala isii sodaatu fi fagoo ijaajje waan jiru.
Waan dabaatu waan hamtu diri Baabiloonii guddahan saatum tokkeessa yesi gaargalchan.
Daldaltuun lafisii laaleffattee booti waan nami itti deebi'ee mi warraa hin bitanneef.
Warqii fi qarsiif dhaqaa dansaa fi dooqa fi boofta fi waya didiimtu fi waya midhaaddu fi shiidhi. Mugda dansaa fi migos cufaa ka ilkarbaati fi ka mukaa gati guddooti fi ka saldaqaati fi ka sibiilati fi ka cabbiin midhaasanii ammallee fixoof kundhiif qumbiif qay daadhiif dhadhaa
dargaye dakhanif midan dargaye lonifre fardof gari tiselef lubuna male
daldaltu wan sinjetu
wanti dansan atin argachu fet kan cufiya badde duromaf shobi khanke cufti yayu badde itti debite ingartu
daldaltun dirsun kesatti daldalani duromte wan gargal isa sudatufi fago irra ejajite otte ijite wanjete
wandaba gargal dirguddat duri waya boftati fdim tufshid uyifatte fai worqiti fai cuculuqa doqa naqatte amsa to kesat ya durom ufi cufdabte
jar gugurda oboloti fwar obolo ya batuf ha obolo kes ojjatufi kagalan kes salgimsa argatu cufti fago irra ejajjani ar gubachai si argan hoani wanjeda
iriya kidir gudda khana tokolle la fwajira
awar mata gubba kuratani hoani ijani wanjeda
wandabat gar gar dir guddat riyo bolo bisan kes tem kap cufti iskesa duro ammo saatum tokesati yawan cufdak
gammada marro badi saatif e gubba gammada warwaqatif ergatu fragot waqiya marro wan inni san tolchefi ispore
jinnam malekan guddon tokko dakha hage dakha dahu fute galan kes bufte wanjete
dirgudda babiloni akkanum fudani galan ke busani ak nami debi engar sirbuar kirari datu ka sirbu ka fuludo dawfi kama galata daw debiani sikesati dagan ogeyito kolle debiani sikesati nargan onko dakadaku sikesati debiani dagayan ifse debiani sikesati inargani onko intal fudatif urba fuda debiani sikesati dagayan daldaltun tante duri daldaltu laftifai rijirti ammate atini falfala taratini nam laftifa sobt jedan wanti babiloni gargalchanifi wandi gragotatif warwaqa iske satarganif dignam lafkesati jesanichuf
wa yoanat mulisan bokot kudani sagali egi wan kana ani wana kqonqo guddo tanamedu gubada gai ta
waqfarsa
bafamaf guddinaf jabenni kawake nati ursummani satta dugati takajelati inniya sharmutitti gutto ta ammenu fidil lafalle siti wallali timur
waqiya marro isinti sele isafittefi gargalchu
jet ammalle yani
waqfarsa
ari dir gutta agumji rolde
jedani jennan ja role didami afuriti fi wonti lubbu qaba afranta lafati jidde waqa barcuma guddinna gubbata adurati jidde is guddifte waanje
amen waq farsa
jennan fula barcuma guddinna ti qonqon gadbaate waanje
waqen farsa ojatuni sa cufti nami cufti diqaf guddalle nami sodat cufti
jennan ani waana ka qonqona meddufi waana ki bisan guddo gubba gad jigati fi waana ka qawwe mandisu dagay ammalle waan jedan
waq farsa wanti akanaatif aabon waqite guddani hayyu
gammanna qiliqamna guddinna isa farsina hojjan ilmeni hola dugufutu yakeeti intalti inni fudu yakurfe fatti ya jedani akko ya bofta adi aati keeyattu
boftan sun ujiduga tawar waqa
jinnam malaika wananjet
wan kantaf ayya worra fuul ilme horat ya mani
malaika wanjet
tunin dubbe duga tawaki dubbat
ani miri sit jige isi guddise ammo isi wananjet
lakis ani hojjatu mak khetit ammalle akobole yanteti wor duga ye so mullise jabes chuf wa guddis wanti akanaatefi ugayeso mulliseti ragot dubbachisa
jennaan anin gubba banamtee fi fard adii arge. Namis yaabbatu maqaan isa ka dhugeeffataniif dhugaa. Dhuga callaan nam qore ammallee du'u. Ilti isa akka qaanqee ibidda jirti. Surree ayyuma edduu mataatti marate. Maqa isa irratti xaafan. Ammoo is malee nami tokkollee maqa sun hin beeku. Wayaan inni uyyifate dhiigi qabdi. Maqaan nami isaan beeku dubbi waaqati. Duuli gubbaa is guli yaa'e fardoolee adaadii yaabbatanii waya booftaa adii uyyifatan. Sheeftiin qarqabdu afaanii isa keessa baate ta'e inni gos cufaan dabsame.
Inni ulee sibiilaatti warra fide daadhii dallansuu waan guddaa cuufa.
Waya isaatii fi miilisa gubbaatti maqa isaa dhaafan.
Hayyo hayyoota aabbo abbootii cufaa jedhan.
Jennaan ani malaayika aduu keessa ejjiita arge. Isiin qoonqoo guddoon simpirree gubbaa barreeffti cufii haamte.
Hoota jilaaboo guddootti wal waldaa. Hoota foon hayyootatii fi abbootii duulatii fi askartiitii fi kafardaatii fi kanan fardi yaabbatuutii fi foon nam cufaa tisseef balchaallee diqqaaf guddaallee nyaadda.
Jette jennaan ani bineensaa fi hayyoota lafaatii fi duulu warra kana michi fardi yaabbatuu fi duulisa hadhu fedhu arge. Bineensi haanii fi raaga dhara ka waan mama is duratti tolche waliin qabani. Inni qara waan mama kanaanii warra beessis bineensa ofirra qabsobe warra fakkeen bineensa ka bocan kadhatelle. Bineensaaf raagi dhara ato jiranu galaan ibidda keessa buusanii guban. Duulu warra sheefti afaan namichi fardi yaabbatu keessa baatutti fixe. Allaattiin aguma dandeettu cufa foon warra nyaatte.
Waan Yohaanaatti mul'isan boqoti diddama.
Jennaan ani malaayika dhibita gubbaa gad buuta arge. Isiin fura boolla guddootii fi aadi sibiila guddaa harka qabdi. Isiin jawwee guddoo bof dullachaani haayibilis yookaan sheexan jedhan qabde aga ganna kuunki tokko hiite. Malaayikaan boolkeessis buufte cufte beessisir heeyyatte akki inni aga ganni kuunki tokko obba'utti nam tokkollee hin soomne. Eegi suni diqqo tokkisii huumalani. Jennaan ani barcuma guddinnaatii fi warri tataa'u arge. Jabeen warri wayiin qorkennaniif. Ammallee ani lubbuu nama marroo warri dhugaa yeessoon mul'isee fi dubbi waaqa odeesse ijjeessan arge. Warri bineensi hin guddimne yookaan akeeka isaallee yookaan beessis isa harkaa fi addirra hin qabu. Warri akka hayyoota ta'e Kristo waliin ganna kuunkii tokko laffide.
Nami qaraa du'e haan akka ganna kuunkii tokko du'is keessaan kaan. Kun hin ka'is qaraa kanam du'eeti ayyaanaaf gammadu warra ka'is qaraa kan keessaa qoodu qabuuti. Dootii lammeessoo dandeette warri hin dabsattu. Warri qaallolee waaqatii fi ta Kiristoo ta'e is waliin aga ganni kuunki tokkootti laffita. Eegi ganni kuunki tokko obba'e sheexanidhaan keessaa gal lakkisan. Inni dhaqetti goslafcuuf keessa firfirfamte. Akkas jechaani gogii fi magogii jechuun sobha. Sheexanii hadhiisa fi warri cufu waltii yaa akkuma maansaa afaan galaanaatti warri lafcuuf kee yaa'e gumii waaqatii fi dirinni jaalatu marsi ammoo ibiddi gubbaa gad bu'ee warra obbaase. Jennaan sheexana hawar sobe galaan ibiddaa kee buusan fula bineensa fi raag dharaa qara buusan halkanii guyyaa hage gerii warga argalchan.
Jennaan ani barcuma guddinna adii guddaa fi namirtaa'ullee arge. Lafaa fi gubbaalleen is dura baqate fula dhabde. Ammallee ani nam du'e diqqaaf guddaallee ha barcuma guddinna dur tataa'u arge. Kitaaba hedduu bananii ammallee tokko dhibiillee bananii kitaaba warri jiru. Warri qara du'e waa warri tolche gul qoranii akkuma kitaaba keessatti xaafan. Jennaan galaanii nam keessatti duucuuf gad yaase. Du'iisa fi fulaan ekeraanii teettulleenii
namisi khesat du chufa gayafte nam chufa wan ni tol chugul qorani dui safi fula egheran tetu galan ibidda khes busan galani ibidda hunini dui islamme soti nam maqaisa kitab wor jiru khesat intafin chufa galani ibidda khes busan
wa yoanat mulisan bokot didami tokko
jinnana ningubba harafi lafareti arge lafqarati fi guban qarabade galanillem badi ammallan indir qulqullo yerusalemu areti taguba garwaqati lafat duftarge tamidasani kurfote akumin talfura tawaya midadu khayate irsedu anin qonqo guddo taguba dubate akanjete dagay amma mani waqana molinjira inni war wolinta e worillen gumisata waqillen war wolinta inni le waq worata inni mimma chufa il worra irraqa ittidebie nami hindu lale fachafi boafi dukubsacha aninjirtu wonti duri yabadde
jennan nami barcuma guddinna gubbata wananje
amma ani wanti faratocha
ammalle inni wanje
wan kanta wanti gunini wan dugati nami dandae hindu befata
inni wanje
yatolchan anini alfa omega anini hakarati hayegeti namde buqam tuha anin maddo jirena kesa gati male pisano basa nami dabsatu wan kana narra argata anattu waqisa tae innil mitita amunam dafanat tijiba hamat namnam jeesu algala hamurum bafatu kawan rakam bojan kutisu kanam sobu fulan warra galani bidda hadu islameso
malaika torban taqori torba tagargal torba qabdu khesa tokko garhi dufte wan nanjet
kot anin talfura sigarsisa nitil mehora
lubun nafute fite gar dera tokko nagarsif yerusalemu dirqulqullo khagubba fulawa qati gadduf khagudin waqati ni bibilliku na argisifti diri akdaga cululuke bisan qullo culkich fakata diri hunini na boda ganjaran dertu qaba tafulo kudani lama qab amalle malaikan kudani lama fulo suntisite fulo gubati maqa gos kudani lama tagos israeli taafan mogga cufti fulo sadiqa sadi mogga mirgati sadi bita sadioli sadi garjalo nabo dakha khadira dakha ye kudani lama irati jara dakha sun gubati maqa ergatu ilme ola kudani lama taafan malaika nandubate ule worqi taderin diratifi fulo isatifi nabon bimman arka qabdi moggan dira cufti qitte derinnafi ballinillen malaikani ule ufitini dirbimite melikhun kitokotifi dibshani lafir derat ol derinnafi ballinillen agasu malaikana mallena bo bimite dundum dibtokotifi afurtami afuritaati bimiti namagula ta malaikani gulbimite nabosuni taxaculkichan ijarani ammo dira worqi qulqullon ijarani ta guddo bibilli yayyabnaabo dir dhaga mimmidaga bifgostuvatini coxani dhagaan qara culkicha khalameso dulodoqa khasadeso am khafreso doti khashaneso bule khajayeso diima fakka khatorbeso dalaj khasadeteso doti fakka khasagaleso barrit khudaneso am fakka khudani tokeso bule hadit khudani lameso haddo fakka fulon khudani lamani doq khudani lamati fulo cufa doq tokko midasani kharani dira worqi challa buddo bibili ani man waqa dirsun kesa tingar wonti akasi tv mani waqa suni abo waqa guddafi ilme ola diri ifse aduuti fi jiya infedu waan guddinni waaqa itifse ilmeen oolalleen ifsa taatu nami lafa cufti ifsa isaatin deema ayyooti lafa cufti duroomu fi dirsunittiin dhufti fuloon dira guyya cufa baniis qabdi ag jiranin cufani marro alkan hin jirre guddinnaa fi duroom dir cufa dirkanaan dhufan amma wanti xurii qaba tokkolleeni kees hin seentu yookaan nami waan ceera tolchuufi kadhar dubbatulleen warra maqaa isaanii kitaab jireenna ka ilme oolaa keessatti xaafan callaat seena.
Waan Yohaanaat mul'isan boqoti 22 malaayikaan ammallee galaan bisaan jireennan agarsiifte ha guddoo bibilli ha fula barcuma guddin waaqati ilme oolati dhuf jidduu hara dira keessiya mogga galaana lachuu muki jireenna tejja hagan tokkeessa midhaan marroo 12 ji cufaa marroo tokko baalii isaa qorsinam gos cufaati waan waaqii abaare tokkollee dirsun keessatti hin argan barcumaa waaqatii fi ha ilme oolaa dirkees jira hojjatuun isa is guddifti warri fuul isaa arge ammallee maqaa isaa addisaanii gubbaatti xaafu alkan deebi'anii hin jirani ifseef aduu hin fedhan wanti akkanaatii fi aabboo waaqatti ifse warraataa duuba akka yootaa gegeri laffidan jennaan malaayikaa waan naan jedhe
dubbiin tun inni ta dhugaati ta dhugeeffachuu mala aabboo waaqii kan lubbuu fi raagootu fi kenne malaayikaa ofii erge akka hojjatuu fi waan dhiyoottaa agarsiisu
yeessoo waan jedhu
caqaas ani dhiyoottu dhufa ayyaannaan dubbii fagaa ta kitaaba kan kee jirtu guutuuti.
Ani Yohaanani yaa waan kan cuf argee dhagaye eegi ani waan kan cuf argee dhagaye ani miil malaayikaa waan kan cufa nagarsiiftetti jige guddisuu fedhe ammoo isii waan naan jette.
Lakkis ani akkum keetii fi akkuma obboleeyyan tante raagotaatii fi akkuma nam dubbii kitaaba kana kee jiru guutu cufa hojjetu waa guddis.
Ammallee isii waan naan jette.
Dubbii fakkiisa ta kitaaba kana keessa jirtu hin dhoksin yoo wanti kun hin cufti taatu yaa dhiyaatte nami hamaani hawaa namtu tolchuuti xurichi hawaan xurii tolchuuti nami dassaani hawaan dassa tolchuuti qulqullooni hawaan qulqulloo tolchuuti.
Yeessoo waan jedhu.
Caqas ani dhiyootu dhufa namtuuf waan inni tolchu gulgalaaf kennaafi ani alfaaf omeegaa ka qaraati ka eegee. Itti keeyyachaaf muume ayyaawwan wayii ofii miiccate qulqulleessu akkasiin midhaan muki jireenna irra nyaatani fuula diraatiin ol seenani ammoo mogga diraa warhamaamaaf falfaltuuf algalaaf kana mijjeesu ka waan harkaan bocan kadhatu nam dubbii hujiin kiyyi bujjira ani yeesson yaa malaayika tiisanitti erge. Akkuwaan kan gumiitti himu an hiddaaf dhaloota daawudiiti ani bakkalti ganamaaniif.
Lubbuuf intaltii fuudhaa kooti jetti nami waan kan dhagaye cuftii haa kooti jedhuuti nami dubbii qabu cuftii haa dhufuuti nami fedhu bisaan jireennaa haa gatii malee dhuguuti.
Ani Yohaanani nam dubbii fagiisa ta kitaaba kan keessa jirtu dhagaye cufa gorsa. Yoo nami waan dhibii itti dare waaqii gaargal kitaaba kan keessatti xaafani nam sunitti dara yoo nami waan tokkollee fagiis kitaaba kan keessa fuudhe waaqii qood midhaan muki jireenna is dura fuudha qood isa hadir qulqulloolle ha kitaaba kan keessatti xaafan nami waan kan cuf dhugeessu waan jedhu
dhuguma ani dhiyoottu dhufa
ha taatuti hoot aabboo yeesso. Ebbiti abboyeesso anam cufu waliin teettu.